Katikiro wa Buganda munamateka Charles Peter Mayiga asomozeza abazadde okukwasiza abaana baabwe mu kwezula n'okukulaakulanya ebitone lwe banaasobola okubaggyamu omulamwa. Katikiro bino abyogeredde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mulange Mmengo mu nsisinkano n'omwana Serena Abigail Nankabirwa eyawangula empaka za Little Miss Uganda. Nankabirwanga mu kaseera kano ali mu kibiina kya musanvu. Katikiro amukuutidde okunywerera ku misomo gye.
Mwebaza kuwagira abaana okubasobozesa okukola ebintu bye bawuliramu gye baagala edda kikyali bwekityo n'akamu naye kaakati ensi kirimu emikisa mingi nnyo tukizudde obuwanguzi buva mu kintu muntu kukikola n'akikola n'akinoza omuntu ekyo kyonna kyakola asobola okubeerawo bulungi naye twetwabeerera masomero ekyo kikyali bwekityo nga n'ebintu ebitono ennyo ng'okuyimba okuba ebivuga kirungi abaana okubawa emikisa gino kale olaba nti ebitone kati ensi egenda ekyuka n'olwekyo guno omukisa mulungi nti Abigail mumuwadde omukisa guno tumwagaliza birungi byereere.
Nankabirwa ategeezezza nti okuwangula kwe kwava ku ngeri gye yanukulamu ebibuuzo ku buwangwa n'ennono.
Then ku grand finale twalina showcasing kaasa yaffe kati nze na showcasing kaasa yange ey'Omuganda.
Wakola ki exactly?
Nayogera ku dance kye njagala mu Buganda ne kye neddira.
Kyoyagala mu Buganda? Si kyoyagala mu Buganda.
Engeri gye twambala egomesi ne kanzu ne njogerako ne ki ne ku kye neddira.
Mulamwa ki gw'oyagala okutambuliramu?
Ngenagenda mu competition za Little Miss Africa.
Nairobi,
Kenya. 28th March mpaka 4th April. Njagala kuyamba abaana abawala abatasobola kugenda ku ssomero ne scholastic materials. Oluusi omwana asobola kugenda ku ssomero naye nga tasoma bulungi kubanga talina scholastic materials. Kati njagala bayamba mbagulira ebintu by'okukozesa.